Abamu ku bakulira amasomero ga gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono bagamba nti wakyaliwo okusomozola ebizimbe masomero gano olw'omuwendo gw'abayizi okweyongera nti kubanga abazadde buli lukya bagettanira olw'enkula yaga ennungi. George Wateta, omukulu w'essomero lya gavumenti erya Nakanyonyi Senior Secondary School erisangibwa mu Nakifu Managalama Town Council, alambuludde.
Njagala okubategeeza nti ennaku zino abaana beeyongedde ennyo mu masomero gaffe aga gavumenti agayambibwako gavumenti, era nga ffe wano saawa zino tuli mu baana, tugenda mu baana 10,000 actually, tuliko disi zaffe ziri ziyingidde 16,000, which is a good sign nti abantu beeyongedde okufuna trust oba obwesigwa mu masomero gaffe olw'engeri gye tusomesaamu. Kwandiika twakola submission batwongereyo ku bizimbe, era tukkiriza nti juzi nalina commissioner, assistant commissioner in charge of projects, yajja n'atukyalira n'akola assessment n'asanga essomero nga terikuze nnyo, ligaziye nnyo, nga teririna infrastructure emala, n'angamba ensonga yo ngitutte era tugenda gikolako.
Mu ngeri emu, Yudayo, omukulembeze omukulu w'essomero lya gavumenti erya Seeta College mu Gombolola na Kisunga mu disitulikiti y'e Mukono, ategeezezza nti nno balina okusomoozola ebizimbe olw'omuwendo gw'abayizi okweyongera.
Challenge kati ennene ze tuyina gye tusanga nti ebibiina kye bitamala. Bwe najja wano mu 2018 nasanzeewo abayizi 266. Saawa eno we twogerera tuyina abayizi 1,221. Njagala okwebaza nnyo all of the stakeholders. Naye ngeri ekisinza okuleeta wano abayizi ye standard y'essomero, saate ng'essomero lya gavumenti ebisale tebiriiwo kubanga ssomero lya gavumenti. Kakati olaba nti abaana tebasasula fees, naye ate nga basobola okuyita ne bakompitinga n'abayizi abasasula obukadde obubiri mu 250 like that.
Wabula ye akulira abakozi ba gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono, Damba Henry, bw'atuukiriddwa ku nsonga eno ategeezezza nti nno obwetaavu kituufu we buli naye bakola ekisoboka ku nsonga eno naddala mu mwaka gw'ebyensimbi ogutandika okulaba ng'egonjoolwa.
Yes, emizimbe kye kimu ku challenges ze tulina kubanga tulina abaana beeyongera mu masomero buli mwaka, era buli mwaka tubeera ne program ey'okwongerako ku bizimbe nawekyetaagisa. Kati omwaka guno tulina amasomero agawerako tugenda wetuzimba omwaka guno gw'ebyensimbi, era emirimu tigenda mu maaso. Tulina Seeta Mazigo obuyita Umea, naye tuzimbayo bulooka ya classes. Bulebi Kimpunge, naye tuzimbayo, twongeddeyo classes. Nga tumuggyeko ebibiina, tulina Latrin Lafini nazo, tulina GAP ewerako amasomero agamu, Latrin zijjudde, abaana beeyongedde, kikwetaagisa Latrin endala.